What's up, y'all? It's your girl. I am Shaquilla, and you're hanging out with the baddest empire. But I'm gonna, you better listen. This thing is harder than your pants. Your pants. If it ain't hard, come on my and eat my for dinner. I'm the baddest elephant out here. Dovu.
Dovu. Dovu. Ah. Me upenda dovu John kiwa tu matembo. Skinny. Me. Skinny. See. Me spend skinny. Me upenda tu matembo. Dovu. Dovu. Ah. Me upenda dovu John kiwa tu matembo. Skinny. Me. Skinny. See. Me spend skinny. Me upenda tu matembo.
Udemsi ni ngome dunadai hizo titi. Me ni kandama vile tu unazinyonya. One for the money, two for the gang. Kapa iyo tudi for the crown, no shame. Poze ni kiwete juu nadai ni kandovu. Dem ni mnyama ako zaba na kandovu. Sina toothpick ni mebeba tuki kingi. Mama, mama, nyama, nyama. Nakata maji utadhani mini Moses. Demu akiwa maji mina tangidi gigi. Na vile na watoto ata kama nimesota. Chora saba baby girl yokote.
Ndovu, ndovu, ah. Mi upenda ndovu John kiwa tu matembo. Skinny, me, skinny, see. Mi spend skinny, mi upenda tu matembo. Ndovu, ndovu, ah. Mi upenda ndovu John kiwa tu matembo. Skinny, me, skinny, see. Mi spend skinny, mi upenda tu matembo.
Michelle na Shakila ni mangeos tu mandovu,
yeah.
Miss Day lift ni ucheza na kandovu. Sunday kwa kanisa ni jeshi la okovu. Tani get heaven cause me ni mwokovu. Vile mi ujitai mi ukuwa ni mejikopa. Mpeleke na riang hizo ndovu zikijipa. Ndovu zimejipa zinawika kama tembo. Sama na kiraba piga short and sweet. Bad man ting, we a badass gang. We and Shakila, we a badass team. Bad man ting, we a badass gang. We and Shakila, we a
badass empire.
Ndovu, ndovu. Mi upenda ndovu John kiwa tu matembo. Skinny, me, skinny, see. Mi spend skinny, mi upenda tu matembo. Ndovu, ndovu, ah. Mi upenda ndovu John kiwa tu matembo. Skinny, me, skinny, see. Mi spend skinny, mi upenda tu matembo.
I am Shaquilla, Rasta baby, and you're hanging out with Shady Empire, the baddest empire, harder than your pants, your pants.
Me ni kandama vile tu unazinyonya. One for the money, two for the game. Chapa iyo tu before the crown, no shame. What the nikki wake tu nadai ni kandama.